I know you're gonna dig this.
DJ Schwarz on 98.4 Capital FM.
Memphis, baby.
Tuanga mamoshi Sare doni Hiri ata unyonji Hiri ata umbao bebe sidi ndani ya koti Basi slowly To my die story Booty call imetoka town ya Migori Alejandro Orea ana wide day
God damn Orea Nani peng Orea Misi wezi chorea 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 Kabe Orea
The yanks, sipendi games Mi upe wa face na shodi si lames And again, uki hate Hakuna kitu una gain Shodi wako second base Shodi wako si kimbisi Wiki mbili, tusha chiki chiki Dizi biki, mimi siti shiki Si shikiki, nana kula paka kama mishikaki Kasi pesa baby tena misi taki Ninataki, ya akina taki Akina keti, mi wali nizeti
God damn Orea, nani peng Orea, misi wezi chorea, 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 kabe Orea, dembebe Orea, misi wezi chorea, chorea, chorea.
Usifiche haga ndani ya buibui, profit war kwangu ni adui, na madredi nimesuka hadi fudhi, shosho wangu anambio kama chui, wachanga, wachanga, wachanga ujuzi, ubongo yangu ndani imeja upuzi, reception ya harusi tunakunywa uji. Tuna choma kolo tukitumia kuni Usikitike Kama una deni usijifiche
Malindi, Mombasa, Machakos na Zungu Kambaka uko Lamu
Anataka kwenda na mimi
It doesn't get any better than this DJ Schwarz
Anataka kwenda na mimi Anataka kwenda na mimi Anataka kwenda na mimi
Kuna kwela na dai kwenda na mixi mi Kwa ndai ni na vela chingri miss to me Kwao ni mandera but you stay silly Na leo ni na hela bana ndoma na miss to li Ruka ndani ya benzo ama ndani ya miss to be Wendo may miss to be nikiwa ma beast dizzy Sio kama ni mchezo mina kwaga na mystery Zingine ni risky mina piga ma beast kichi Lakini leo twende Mombasa ni raa Bikini leo tuoge na dasani ma Kusini twende pande za diani kwa kina Halima na Amina
Nairobi, Naivasha, Nakuru, Naisuku, Mambaka, Kisumu Malindi, Mombasa, Machakos, Nazungu, Kambaka, Ukolamu
Anataka kwenda na mimi Anataka kwenda na mimi Anataka kwenda na mimi Anataka kwenda na mimi Anataka kwenda na mimi
Yeah, kuna left, kuna trophy, right, gold medal White, fresh kicks, K-Swiss, summer label Mtani tunastepping itu penye dust, ime settle Ana mezo streets, mini ether Illicit kama liquor, nina tools cage Ingine ni illegal na ni lethal Clock 7, menitatisha, busha mlena job chachisha Four rounds kwa chest, tatu zilikuwa kwa kichwa Limit kwa sign ya no smoking, minko shashka uko makini Even usa short notice, akadai kwenda na mimi Kitu na need fast, sijui, but must ni maombi Ana cry ajali, hakuna, musti kwa plot Ya kisha there's little time left Na tuna match to accomplish
Nairobi, Naivasha, Nakuru, Naisuku, Mambaka, Kisumu Malindi, Mombasa, Machakos, Nazungu, Kambaka, Ukulele
Anataka kwenda na mimi
Madamu, kibuda zimiraru, uka dance Weekend, yo, iyo, imelanda
DJ Schwarz, exactly what the doctor ordered
Itishe mzinga bana ziki come to Rory Hakuna idha youth man, we to Rory Odi kabisa to Rory, to Rory Meda ofisi sisi turorie, turorie. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Simama kwa migu, rusha mikono juu. Naka ngoma kamenya isanza tuku banju. Usha jibuka umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta. Ni kwenye mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tu wakuna wachilia. Mademo wakika mtu na wapandilia. Stare yetu be tumegaramia. Cheki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga au mademo na weza kupora. Tu wengi wa ukondani ni wako. Cheki sasa tu zime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Najuo nitabliki toka sasa mpaka night.
Itisha mzinga bana ziki come to rory. Hakuna itha youth man we to rory. Oldie kabisa turorie, turorie. Meda ofisi turorie, turorie. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam.
Shuka, shuka, shuka.
Shuka na madam, shuka na madam.
Odo wa Muranga amekam turorie. Makek zikiisha mbura tina turorie. Tukimix na kindovu zitugorokie. Mina katabiko adimu ni kurorie. Kama dhudha iko fiti mina riada. Na kaitabidi minta city adi wada. Tema huru towa kutu adi nkiwa jaba. Nyorea mia bana tambu wala wama.
Itisha mzinga bana ziki come to rory. Hakuna itha youth man we to rory. Oldie kabisa turorie, turorie. Meda ofisi turorie, turorie. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam.
It doesn't get any better than this. DJ Schwartz.
Apa sunajua na kuchorea mami. Hakuna ajakansa apa moshini manduku. Tupu nazitoka banaza adudu. Supo kini toka nyoko nyoko. Ju apo kini ngora ni mamboko.
Moro kini ngora nyoko nyoko. Ju apo kini ngora ni mangoro.
Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. We, nyoko nyoko, nyoko nyoko. Dai, nyoko nyoko, nyoko nyoko.
Anjiko amejipaka wanja. DJ Pep tanju ya kiganja. Makuki na makeki za kibanda. Na mifuko zimeshona gatu na mabanda. Exhibit zimejificha kwa mbosho. Na maraba after kuchiposi ni kudosho. Bata chesi nilifika nga na vidosho. Rombo sanga mbaka kesho huku likikosho. Alafu extreme kiingia na waskan. Kikishika kikolo kipitishe watagwan. Kahuku gunzo na madhako buda utalan. Mbogi inatatisha makombora za Saddam. Oya oya eh, oya oya ah. Ubanganya pandisia boda boda eh. Muko loko mi busia boda boda a eti muko loko mi busia boda boda a
supo kini toka nyoko nyoko ju apo kini ngora ni mamboko
moro kini ngora nyoko nyoko ju apo kini ngora ni mangoro
nyoko 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 ngora ngora ni kucheze kama dingoi ukisosoka metoko chungia nuke kinyoi nikulambi ni kuchimbe kama gepoi supo funge duka ndia ni replace na kitoi juu ya kutu siameshika mbiro juu ya rungu siata toka mbio wendi ya jiko na unacheze ya diro una marol ay minacheze ya kilo juwe ni smarter na kucheze ya kio nina office kuja kwa kesio uko 50 mina kwa kia kio mongo zano mtongo zano mkutano cheze bano niko vale niko ngano nina ngori kako galo supo kini toka nyoko nyoko apo kini ngora ni mamboko
moro kini ngora nyoko nyoko ju apo kini ngora ni mangoro
nyoko 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 nyoko
Sunga sana hapa utatekwa mami
DJ Schwartz on 98.4 Capital FM
Kwa noma nite bazenga dadi Naifanya vi easy raisi nani Easy kama dore mi Dore mi Dore mi Dore mi Easy kama dore mi Dore mi Dore mi Dore mi Ah eh E-O-U Wida waga bad boy tangu class 2 Nikiwa form 2 nitekana kwa lupi Nsia
kanipea panwati nioshe staff room. Jaribu vile utaeza boro usidose mapema. Alafu after mechi usike kitong kwa meza. Kecha ni ya mabati basi kelele sitaki. Fimbo jo mzito hata itoshei kwa kaki. Vile ngoma inachuna wache isonge karuma. Moshi ndani ya medula kasi fila saunya. Kani ganji misi nasi ndakuteka tuna luga. Kani sura we huna jo misi jali ndakukumba. Tingiza yotako dogo dogo na doido. Landia tinge keja ndakuingiza tana diro. Brida utero wa kenyamu na mastingo. Yoni nyonya sana menigoza big stingo. Chiva sana hapo utatekwa mami. Si atina chocho utatekwa utati. Goma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy rahisi nani. Easy kama do re mi. Do re mi. Do re mi. Do re mi. Easy kama do re mi. Do re mi. Do re mi. Do re mi.
Nilianza kudinyana nikiwa class 2. Nilianza kutumia madre F2. Pigia Jet Li, pigia Jackie Chan bana. Wambi leo tuna mbugi ya kurombo sana.
Wacha ni kulambe lambe. Wacha ni kukembe kembe. Alejandro, Morio, Anzenza. Mara kwanza nito wakutu ndani ya Vera. 69, missionary na whichever. Whatever, however, and whenever. Mini fisi na surumi ata kilema. Ngwati na icheki ndani ya cinema. Najua safe days zako za kalenda. Come, come, ebu mwaga tena. Nilikuwa jiga luta mia Mandela. Alejandro, yo, Zadi, Fatela.
Chuma sana hapo utatekwa mami. Si atina chocho utatekwa utati. Goma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy rahisi nani. Easy kama Doremi. 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 Doremi.
DJ Schwartz on 98.4 Capital FM.
Lifty boy
Bazenga.
Hey. I'm a bad man.
BDG Jones.
Mavo on the beat.
Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri.
When he daya, daya. When he daya, daya.
Bomba to bomba. Songa na doba, nyoko nyoko niko jaba kigomba. Gonga kugonga, gonya kugonya. Nyoko nyoko na kabonya kubonya. Dem ni katot, kana lewa na kashot. Kana fana na pokot, kana penda nyef nyef. Kenya tunadeni, tunabol na maheni. Saya shida na wageni, tunapenda nyef nyef.
Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri.
Unapigwa blub, ulifutwa jo. Unacheza bilo kumbe ume ulipitwa bro. Unacheza na wasupa kumbe wanataka do. Na story za mangu na kwa bazenga siyo form. Kazi ni kazi, yani kazi Johnny Job. Mazi ni mazi lakini wengine ni phone. Dati ni dati na kwa game in the tone. My fans kipao ni mewashika kama ndom. Na jina ni Delo, only one kwa game. King of gang, pia Johnny name. Nikiskit wana sing, kisha wananza kublem. Only one Delo, hello.
Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri.
Wale manga, manga mo sini. Wale manga, manga mo sini. Wale manga, manga mo sini. Wana zama baby zao sini. Wale manga, manga mo sini. Wale manga, manga mo sini. Wale manga, manga mo sini. Wana zama baby zao sini.
Sina lobaya, wacha kushanga. Na tuna haya na yu manga. Nkujwa jabu nkiri mshashanga. Nko na mbugi yangu nkute kwa mta. Tukjaza kila siku vile inafa. Usingizi lisho jala siku saba. Nguze tuchafu wadu na geuzana. Legalize it, miti ni dawa. Manguko wote wako na umanga. Mangati wote wako na umanga. Mta zote ziko na umanga. Kamu ujui sisi wote ni wale.
Wale manga, manga mo sindi. Wale manga, manga mo sindi. Wale manga, manga mo sisi ni mbwana zama bibi zao sindi. Wale manga, manga mo sindi. Wale manga, manga mo sindi. Wale manga, manga mo sisi ni mbwana zama bibi zao.
Nanda imekazwa inyushikishi. Napita nikikata nikisipisi. Napika iyo kitu inapisipisi. Ukiona mina mbulu John niko masi na kemba wambushi konjeri na masi hizo shimo zote meni na magi na kata besu ili amluso na kesi toboa kasongesho biki cho icho icho kalongongo na banono kilokolo chambao kuchengwangwa kwa grao
sini wale manga amanga ngo sini wale manga amanga ngo sini wale manga amanga ngo sisi ni bwana zama bibi zao sini wale manga amanga ngo sini wale manga amanga ngo sini wale manga
It doesn't get any better than this. DJ's voice.
Kama nilitegu nipato mepika Kama weni maigu nipato metisha Sura za mababu mazezi natisha Na kama wezi moni tabidu napisha Ikus inatupa siyezi fika bei Heri shike mafuta nijipige daily Nikisaka shimo ya kunitole mababy Maziwa iwe fiti kutoka kwa hizo jegi Nini mauru bila katapila baby Unacheza na yombulu unacheza videli Atukia mini mungu bado utadedi Hii ndo ufale ilfanya sigeo zangi pedi Chupa kuchupa Tupa kutupa Pigia yo shasha dizina lipuka Itamori sash choze nae kaboka Pigamori dash piga brother ya lita Sema team siku sako jua inatisha Ukiwa na wakando utaki kapicha Ukiwa yule wako mazuna chatisha Tupa kutupa Tupa kutupa Mina saka ganji kisha lipuka Punguza yo pupa Tupa kwa pipa Mini na kipaji na jomla pamika Ukondete na yo mazejo ni noma Nataka ni kushike kama homa Full stop, non stop, bila atakoma Kama ni noma, yute basi noma ngoma Kama ni ngoma, noma, yute basi noma Only one dealo wakicheki wanakonda Only big things, only shika anakonda Mina washa koro na mambanga mina bonda Mina cheza solo, nina right ya nadonda Wabebwe, wabebwe, kama ni mesonga Kama, kama, Kama niwe songa Usidunge black juu black joto Wana piga nduru nimeshinda loto Wanasikia wivu nimeshika toto Na akienda chini usikose mboto Tupa kutupa Tupa kutupa Mina saka ganji kisha lipuka Punguza yo pupa Tupa kwa pipa Mini na pipa jina drum na babika Kenje imeja
Oya 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 Eri uneza nika katino uneza nika kwa kombo kini kimonyoski
Kuru kushukara kasha kuru kukungung Bendi lako limeni kome kakutu Ilmeni shikani nesema tumasutu Karibi ya chapto na nipigia
DJ Schwarz on 98.4 Capital FM DJ Schwarz, exactly what the doctor ordered
Kuru kushukara kasha kuru kukungung Bendi lako limeni kome kakutu Ilmeni shikani nesema tumasutu Karibia chapter na nipige mabundu Zungushie wenda, zungushie wa Zungushie wenda, zungushie wa Zungushie wenda, zungushie wa Zungushie wenda, zungushie wa Ntakanya na wenda, ntakanya raka Ntakanya na wenda, ntakanya raka Ntakanya na wenda, ntakanya raka Ntakanya na wenda, ntakanya raka
Chibobo wangu Mwodari wangu Chibobo wangu Mwodari wangu Siwezi kukatana kupenda na bado na amini Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza Umefitro yangu bado inakuwaza Kukutext panda ndolekua ni mablanda Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda Ulinipenda mi ata kulikachana Ata ulize mi siwezi kukukana Ulinipenda vile toki manga chapodondo Wakati sinadoni kibishana na kamongo Tony ukipita na maboy wana dance Nazidi kuwalanda ndo iweze kuwa pain Siwezi kukupima we siyo mama pima Itabidi ni kubebe tu kabegani Siwezi kukupima we siyo mama pima Itabidi ni kubebe tu kabegani
Kuru kushukara kasha kuru kukungung Bendi lako limeni komika kudu Limeni shikani nesema tumasudu Karibi ya chapto na nipige mamundu Zungushie wenda, zungushie wa Zungushie wenda, zungushie wa Zungushie wenda, zungushie wa Zungushie wenda, zungushie wa Ntakanya na wenda, ntakanya raka Ntakanya na wenda, ntakanya raka Ntakanya na wenda, ntakanya raka Ntakanya na wenda, ntakanya raka
I want your boy with the ghetto loving It's my dear that you say you be wanting Nita Kenya, nita Kenya Oh no, I don't need a You say that you wanting my body Tonight you are touching my body In return I be bouncing my body Squeezing my body, calling me honey You say that you wanting my body Tonight you are touching my body
In return, I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey.
Nika holy holy, toto nika holy. Nika doli doli, toto nika doli. Nime chizi with your love, si juwezi. Niko stendi kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kedi nani kupenda tukichizi. Kukufota fota tuku kama mbuzi. Vato zako sweet baby za ningora. Kuna venye wacha chisha kakangora. Ukifika kwenye flap wa wanarara kuru kushukara kasha kuru kubungungu. Penzi lako lime niko mika kudu. Lumeni shika nine sema tumazudu. Karibia chaptona nipigia mamuni. Zungushie wendo, zungushie wa. Zungushie wendo, zungushie wa. Zungushie wendo, zungushie wa. Zungushie wendo, zungushie wa. Ntakanya na wendo, ntakanya raka. Ntakanya na wendo, ntakanya raka. Ntakanya na wendo, ntakanya raka.
It doesn't get any better than this. DJ Schwartz.
Big man buzz. Buzz. Big man buzz. Big bang 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 bamboo. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang 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 bamboo.
Mekucheki toka zamani. Tunataka nadhani. Mindi udunga kama daktari. Nabaki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane.
Tuna step na tei na kam. Tuna left na fia na kam. Gonga sana tia itakam. Na ataki kuja busta kisabe. Gonga, gonga, gonga tuki gonga. Nyonyi bongi, nyonyuki gonga. Gonga, gonga. Sopo jani piandom kambia fande. Mbele tuki songa.
Mekucheki toka zamani. Tunataka na dhane. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane.
Neza isha kwa hivyo itisha. Tukiwashe kikichatisha. Kuguza tuwezi ivisha. Mebisha unanimaliza. Masha rungu lonchizishe. Napenda umbo nda kufurisha. Mezi tisa endopimishe. Kushibishwa kumbulingizwa.
Mekucheki toka zamani. Tunataka na dhane. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndani, kwa ndani, na
baki.
Citizen mkorino kiwa jaba.
DJ Schwartz, exactly what the doctor ordered.
Amba lulu mina penda paka. Uku area lolo tailamba.
Nine kus kama saba mora. Natuwa juka sita na ma. Makada shankati swako ja. Mkorino wenuza kishada.
Kaina washa na chapa micha ras. Kauna daro kunyuma anza mwanzo. Kauna osha vyombo za mitambo. Juu ya kutu na teka nto iyo kambo. Kini poko na mepiga nduru. Hapa kuna run moja menikazi ya ndugu. Hapa kuna juna haga ni kulie kinugu. Mapunyeto ni fadhali usijikune ndugu. Kaiwezi pia unazana jisi makuku. Kaka usishuku na nukia nduku. Duf duf neza zama ndani otero. Duf duf na kutemia jaba mapero. Shuk shuk adi izo nyaru makero. Tani uwa Dizen mkorina kiwa jaba. Kukumanga weni kukutaga. Amba lulu mina penda paka. Uku area lolo tailamba.
Nine kus kama saba mora. Natuwa juka sita na ma. Makada shankati swako ja. Mkorina wenuza kishada. Kidole mkorina wenuza kishada. Niko hai na sizi meyongwai. Hapa kwa ndaye kuna nuka njoti wae. Ikuseke neza washa tiringai. Ani chafu ni mtaro ya ni dapping side. Nasikia harufu. Harufu ya kishada. Sasa ni 420. Tuka washe shada. Kaka leta nari. Nilipue jaba. Nazikishika sana. Natema kawada. Kitinge kike kitinge titikika. Getting a DTK, getting a DTK, getting a DTK car. itinge titike.
Jet design mokori na kiwa jaba.
Itale.
Kukumanga weni kukutaga.
Itale.
Amba lulu mina penda paka.
Itale.
Uku area lolo tailamba.
Itale. Nine kus kama saba mora.
Itale.
Ato bajuka sita na ma.
Itale.
Makato shankati sako ja.
Kulazi ni parada ataka sinema weng. Take a jeng, jeng. Rende peke jeng. Nsupa weji legend. Kupele kena rien. Naku heng.
98.4 Capital FM. DJ Schwartz, exactly what the doctor ordered.
Nani baba, kitu andei si anapenda miti mama. Fika masai ndio uitishe kukumanga. Wanya kweli ni kuonyeshe vifa. Upea tosheke yo vile nafa. Namba nane achore figa. Na aku truba na si magiza. Leo si jaba ni magiza. Leo za odi ni maisa. Akichekwa moro iza. Asikicha afunda shika pizza.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombosa ndo tucheze kalongo. Itamakula ndo tucheze kalongo. Itamachura ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba, cha mama, siyama ngeuso wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siyatoi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siyama odi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siyama yo.
Zo bigi bigi control. Zo bigi.
Schwartz, exactly what the doctor ordered. DJ Schwartz on 98.4 Capital FM.
So biggie biggie control. 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 So biggie biggie control.
Simamisha, weka kando. Hey naikula kama hongo. Haka kadogo, haka kanono. Kana kaka kamepigwa bobo.
Wapi permit ya kubeba hii muziko? Hii lori haisikiagi mashimo. Kifo cha mende, komba mwiko afande. Kana taka fimbo.
Ratatat, piga ua, hapana chambua. Sukuma ndani kama yana sumbua. Haka soma kama mbuku na kaseti kama nugu. Tunavua luku luku tunabaki kama nugu.
Look fiti na feel fiti. Yule boys fisi ya mevaa suti. Atele mwede Nicky Rice na masterpiece.
Zo biggie biggie control. 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 Zo biggie biggie control.
Control.
Make you balance your right to left on your waist. Nice and slow,
see complicated. What you gonna do if I touch you there? Truth I'm a dare, sit a summer here. 1 foot forward, Johnny Walker, talk a sin city Gamora. Suicide mama, vena vunja mapoma. Fanya justice, had your weak and your runner. Ogopa, niko wanted, not by CID. Na ma auntie, wale wakilima, nina sifa. Niki jiti kile ngori, majima, jiba sika inama. Fanya ibada, masaku saba, chafua rada. Kuna mbaya, utakipata, steam mingi kaprosha kuka. 24-hour economy, atufu induka.
Zo bigi bigi control,
pole pole.
Zo bigi bigi control,
pole pole.
Zo bigi bigi control,
pole pole.
Na ulete na toothpick. Cheza kama buda na tandika na picnic. Sling sling bling denda ni kamizizi. TV niliset sasa vitimi. Kakitaka maji barakuja. Nicheze na fimbo kama Musa. Kanataka kanataki kanataki. Kakumisa na kisa ni ushuhudu.
Shege na luga, shege na bunda. Shege na ponda mzigoni na vusha. Rizla rizla choma picha. Nina chimba chimba nikitinga tinga. Piga piga mkwajo pinda. Vuruta rinda kandamiza. Kwa ya master na mapaparira. Karibisha muheshimiwa.
So bigi bigi control,
pole pole.
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 So bigi bigi control.
Wars on 98.4 Capital FM. DJ Schwartz, exactly what the doctor ordered.
So biggie biggie control,
pull it, pull it.
So biggie biggie control,
pull it, pull it.
So biggie biggie control,
pull it, pull it.